meu André.
Thank you.
Kana nayo sio yeye.